melody. I'm feeling now. I'm feeling something inside my body. I'm feeling something inside my body. I think it's true love. True, true love. Nina hisia, zina ni choma, moyo ni wangu, nina hisia. Tulikuwa watoto, lakini mapenzi kipofu. Nilidhani ni ndoto, but it was real love. Tulikuwa watoto, lakini mapenzi kipofu. Nilidhani ni ndoto, but it was real love. I'm feeling something inside my body. I'm feeling something inside my body. I think it's true love. Zina ni choma moyo ni wangu ni nahisia. Ni mapenzi, ni mapenzi.
Nataka unipe love, love isiwe love but iwe true love. I never wanna lose you, I just wanna gain over night. I'll be with you baby. I wanna touch you girl, I love you. I wanna feel the love for oh, baby. Kukupena na kupena mbona kuna wanilenga pizi. Bezi note sali bwanga kongo. Wanifanya ninalewa mama ninalewa
nipepenzima. 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 Choma moyo.